utagerera ikiganza cyacu uyu munsi n'ubundi umusiko turi kuwa kabiri ni wa munsi twahariye ingazi y'ubwiyunge nyakuri aho tuganira ku byerekeranye n'uburyo abanyarwanda bagombye kubana mu kandi n'umuganira ry'urumuri nyine n'indi makuru yose tuzangirwa za eshatu ingingo yo forme d'abord tutanga amakuru kabwira abantu amakuru no kuba ari ikintu kitwa forme yaspe ya kabiri yo gusoroma abantu kuvuga gutuma abantu bagira imitekerezo mu kanya muri igifaransa narimo ngaragaza uburyo ibintu byagiye bibwira abanyarwanda usanga baragiye akenshi bavuga ibyo gutekereza batijya kwicyura mututsi kugenduka mutema byaranda ugenda urasiranya na imbwa y'umuhutu kugenduka yiraso gutekereza pourquoi ndamurasi yangiza icyo ni ikintu tuba turimo hano turagira guhinza imitekerezo yacu rero ni uko twaje dusanga hano kuri radiyo rumuri hari ikintu gikomeye cyane hari ikibazo gikomeye cyane kiri mu Rwanda rwacu ikintu cyitwa ikibazo cy'amoko kuvuga ko mu Rwanda ngo hari abantu babiri barwanira ubutegetsi abahutu n'abatutsi abatwa bakunda no kubakira ku ruhande rw'impamvu ariko ntibagenda muri iyo myaka mirongo itanu cyangwa ijana ya nyuma mirongo itanu cyane na mirongo itandatu bagiye barwana ubutegetsi intambwe zagiye zo kuba mirongo itanu n'icyenda mirongo na gatatu mirongo icyenda icyenda na kane na n'ubu ngubu yabikomeza usanga aribo bantu barimo kurwana ubutegetsi mu gihe cyo gucyacyaza umugabo wese ati se twabanje tubaza ati ayo moko ni bwoko ki mwumvise abantu baje kuri sana za radiyo urumuri batandukanye bamwe bavuga bati twemera rwose bamwe bati ni ukubeshya ayo moko ntabaho rwose ntabaho ni ukubeshya ni ibintu abanyapolitike bahimbye ni amoko ya politiki abandi bati reka da bati ayo moko ariho rwose ndetse numva ndi umuhutu nge mwumvise mu byumweru bibiri bishize umugabo witwa esone atubwira ati ngende umuhutu rwose ndetse n'umwuzukuruza wa mashira rwose ni umuhutu wuzuye akabyemera akabyasuma hari n'abandi basoma ko ari abatutsi bakabyasuma rwose ngende numva n'umututsi ngewe abandi batoya bari bavuga bati turimo turanavanze abahutsi abavutse nyine kuri ayo moko yombi ugasanga rero urwo ruvangitirane rw'ibitekerezo by'abanyarwanda nibyo usanga bigenda bigasekurana bikabyara ibyo tuzi mu mateka yacu twagiye duhura nabyo kuva muri za mirongo itanu n'icyenda kugeza ubu ngubu uretse ko na mbere yaho ntaho byari byarabaye turagira ngo uyu munsi twongere tugaruke kuri iyo ngingo tureba twongere tumva no abandi kuko bariho iyo uvuze ikintu cyitwa ubwoko bw'abatutsi n'abahutu ibitekerezo biratandukanye biratandukanye rwose uyu munsi urugumbe na none undi uri buze kongera kandi kantu gatoya ariko natinze reka mbaze mbazanire abatumirwa banjye turi kumwe nawe uyu munsi noneho twongere tuganire reka ndetse mpere kuri bwana venuste ndabona ariwe wafunguye mikoro agira ngo mbaze gusuhuze mwiriwe neza bwana venuste
ndangide gusuhuje bwana celestini ndahazindukiye ndaje kumva umushyitsi wawe mushya kandi nari no kugira ngo nari ngire icyo nambara
urakoze cyane rwose nkurikizo rero bwana musomesha aloyizi nawe bwana aloyizi musomesha mwiriwe neza
mwiriwe neza celestini namwe kandi turi kumwe muri iki kiganiro ndabasuhuza cyane kandi ndasuhuza n'abadukurikiye bose kandi mbifuriza amahoro
murakoze cyane reka rero mu gihe nyine hari umubirigi nze mbazanira uyu mutumirwa wacu mushya nyine nawe uzanye n'ibitekerezo bishya bwana silivestre nsengiyumva mwiriwe muri aho ugenze ni kuri radiyo urumuri murakaza neza
reka rero usobanurire nanjye ndagusuhuza sinzi niba unyumva neza ko n'ubwa mbere najya kuri zomu kuva navuka
nk'uko wajya tuzi urenze mbigiye buri kintu cyose gitangiriro turakumva neza rwose unakureba neza rwose ahubwo ndabona n'uko inyuma yanjye baje gutora turi vide rwose iyo wari wuje mu binyo ukaba wasubiye
abana ntibararyama abazigwa nyuma bamaze kurya
murakoze cyane rwose urubyemve ni kuri radiyo urumuri rero
ndasuhuza na musomesha ushyire na nyirishye kuri pureno ye mwita francois ariko yitwa louise mfite rero ndagira ngo musuhuze hanyuma ndasuhuza na veniste y'ingiri izina rye ntabwo byiza yo kumara gusuhuza
ntabiyaremye veniste
murakaba mwese
ngira ngo noneho tujye mu rwanda rwo hakurya iriya hakurya mu rwanda rwo muri canada kwa francois munyabagisha bwana francois munyabagisha muratwumva mwiriwe muri aho
ukomerewe se bahire we turabumva muri aho murakomeye ngo nishimiye rero no gusuhuza abavandimwe bose turi kumwe n'abandi kandi batwumva n'abazumva iki kiganiro aho bari hose.
Urakoze muzere ko ushobora kumva ikiganiro mu minsi yose ikiganiro ku itariki ya 12 z'ukwa mbere, aho nyine hari harimo na wa watu ba mutumi wacu wari wajemo nawe witwa Harrison, na watubwira ibitekerezo bye ku buryo abona amoko. Nyuma rero abadukurikije ibiganiro rwose tunashimira, kuko bigaragara ko ibiganiro bigira dukora bigenda bigira aho bikora abantu bagatanga ibitekerezo byabo. Iki kiganiro cyatumye Bwana Nsengiyumva Silvestre nawe akora ikindi kiganiro agira icyo kivugaho, we azana ndetse n'ibisobanuro bindi bishya ku byerekeranye n'amoko, we azanamo ikindi kintu cyatari tuzi rwose. Asaba impamvu nagiye mbari ariyo mberaho mbanze abanze atugezeho ibitekerezo bye, uko we abona ibintu, uko abona ikibazo cy'amoko, kuko twe tubaraga tuti ayo moko ni bwoko ki. Ese Bwana Nsengiyumva wowe ayo moko y'u Rwanda abahutu abatwatuki umva ari bwoko ki, umva ari iki, umva hagaze gute, umva ateye ati Bwana Nsengiyumva?
Ndagushimiye Sebahire. Njyewe icyo cyatumye nkora kiriya kiganiro uzi ko nakoraga reaction kuri kiriya nyine mwari mwakoze, cyane cyane nagira ngo njyewe nshimangire yuko amoko mu Rwanda ibiriya Hutu Tutsi Natwa ko habaho ndetse ukuri kwayo mu mateka nk'uko yabayeho nyine. Ariko cyane cyane njyewe numva ko ndetse n'ukuri kwayo mu mateka rwose umuntu atagitindaho cyane, kuko ikitwinteresa ni ukuri kwayo k'uyu munsi, kubera ko uyu munsi ikibazo cy'amoko mu Rwanda ni ikibazo gikomeye kituremereye. Ndakeka ko kuva habaho iriya revolisiyo yiswe y'abahutu muri 59 iki kibazo kitamaze kwica munsi y'abantu bageze kuri 1,000,000. Urumva ko muri sosiyete runaka ikibazo nk'icyo cy'abantu bangana batyo ari ikibazo gikomeye cyane, nuko kiba gihari ku buryo hari igihe urugero nigeze gutanga mu kindi kiganiro nigeze gukora muri Sama Mwete mu mpeshyo natangaga urugero mvuga nti nk'ubungubu aka kabati kari inyuma yanjye gatangiye gushya, noneho ngewe ngahamagara babandi ba kizimyamwoto aho bita abapompiye bageze hano bagatangira kwicara hariya kujya impaka yo kumenya niba kano kabati kabaho cyangwa katabaho. Twagirana ibibazo cyane ku gihe cyo mbara nifuza nuko ugire kaba kakaba kareba kuko batajya mu kazi no kwirwa basekera kumenya niba kabaho cyangwa katabaho. Rero njyewe niyo mpamvu navuga ko uretse ko memu iso ikomanye nayo moko yabayeho, ariko ubungubu hariho ku buryo buri pertinent sociologiquement kandi buri pertinent politiquement. Ikiganiro giherutse guca kuri Real Talk ni sheme nemera cyane gukora nk'umunyamakuru w'umunyamwuga nk'amwe nk'uko nemera ndakuye ikiganiro aherutse gukora n'abandi bange batuye babiri bavuga yuko mu Rwanda kandi uzi ko birwa bavuga ngo umunyarwanda wakomoka taho twabumbuye yuko muri icyo kiganiro twabumbuye ko hasigaye hari indinganiza mu gushyiraho ibyo bita njyanama, kuvuga za conseil communaux za zindi bashyiraho noneho akazitoramo meya abyumva ko bakora indinganiza ngo ishingiye ku moko. Urumva ko aho abanyarwanda batangiye gukora nabo zarushe historique hari twa Alexis Kagame je padiri wanditse nawe akofirima ibintu nk'ibyo gize byose nyuma ya revolution y'imirongo itandatu hajyaho leta yiswe iy'abahutu ntibigeze babivuguruza ahubwo ndetse bavuze ko bakoze revolution barabyumva ntibabivuguruza ingagi ikaringa barayipromotinga bariyo batwigisha kuvuga ngo ko bemeye ko ibirimo ari ibyo ndetse n'ibindi uwo mugabo yakomeje kwandika nyuma gupadiri abandi benshi ibyo bahereho hari abahutu benshi ndetse bita kontini batari kuvuga ngo abantu bashinzwe gukomeza ibyo Kagame yari yagezeho urabyumva njyewe ku bwanjye nkurikije ibyo byose nemeza ko amoko yahuzeho ubu rero ubu ngubu nona nabwo nuko nahoze mbivuga tubona ko amoko ari kandi agaragarira mbere na mbere uko abantu ubu mvuye na mwabasore bahizi ubu uramutse ukoze sondaje na mbere utari wavuga kuri ubu uramutse iyo uhita ukora sondaje kuva ugaragaye n'ukoze izizana utagiye gukora kimwe iyo ukora sondaje mu bantu bareba barakubwira bati sero ahizi tubona uri umuhutu babihereye kuko bakubona usuku ngo urabyumva yeee nuko noneho wenda hakaba harimo abashobora kwirinda icyo gihe rero iyo bibeshye bigenda bite aho iyo ni kiriteri ya mbere mu mfurushike nyine nk'uko navuze ukuntu bahetererina ubwoko mu rwanda hari iyo kiriteri morfolojike ureba umuntu ku gasa noneho akaba kiriteri ya kabiri ni kiriteri de kominikasiyo iyo ubishobora wumva ushobora kuvugana nabo wumva wamwishyikiraho wumva atakubeshya uramubaza ufite ubwoko ki kugira ngo ukomplete ya doni ya mbere wabonye umurego wamaze kwegera yagusubiza ukabyongera muri dosiye ndetse noneho kugira ngo ube kiri ni kiriteri ya nyuma y'iyi hariyo kiriteri ijya bita ya notoriyete pibulike ni ukuvuga ngo urongera ntukanabaza abantu bamuzi ukabaza abamuzi ukabaza icyo ari cyo cyose nabyo uvanga informasiyo nawe ukayishyiramo noneho ukaba ufite informasiyo eshatu done eshatu ugafata icyemezo uti uyu muntu ni umuhutu cyangwa ni umututsi cyangwa ni umutwa cyangwa ni umuhutu ni imvange niko ubungubu u rwanda bihagaze niko byamira amagazi nibyo nakuze mbona kuri leta z'abahutu ibyo mbona kuri leta z'abatutsi y'abatutsi ubungubu ni nabyo baheraho basumbanishwa abantu byaba mu kazi byaba mu mashuri byaba mu kubona amakredi ya banki byaba mu kubona ubutaka byaba mu kwishyurwa imisoro cyangwa guteshurwa n'ibindi abyumva iyo niyo realite sosiyologike y'amoko mu rwanda
ndi bugere n'umwanya wo kugira ngo n'abandi bose turi mu kiganiro bagire ikintu bavuga ku icyo kibazo cyane cyane banagenda tubavuga kuri ibyo bintu bitatu uhereyeho uvuga uti kugira ngo umenye niba umuntu ari umututsi cyangwa ari umuhutu cyangwa ari umutwa ureba uko asa uko ameze uko aremye uko ahagaze ni ukuvuga nyine ibyo bita morfoloji mu gifaransa uko ahagaze ndetse mu kiganiro cyawe wose waravuga uti ugomba kureba izuru uko rireshya imisaya uko ireshya n'ibindi ndetse nkawe ukurikije ko iyo uko kuntu ubona ko umuntu kuko aba ari mu bwoko ubu n'ubu we wumva kugira ngo umuntu abe umututsi yaba afite uburebure bungana gute kugira ngo umuntu abe umuhutu aba afite uburebure bungana gute kugira ngo rwose numara kuwenda niwe wanamupima gute wowe uvuye mu bipimo byerekana ko uri umututsi byerekana ko uri umuhutu byaba bihagaze gute abafite izuru rireshya rite abafite uburebure bwe cyabute icyo ne cyaraje mbaze hanyuma ndeke nabandi bagitima bwo kubyo maze kuvuga
akoze muri morphology yo critère morphologique ntabwo uburebure gusa harimo za ibintu byinshi muri morphology y'umuntu morphology y'umuntu si uburebure si uburyo areshya gusa hari uburyo ateye n'ubuse nawe warabyikubye uti umubiri woroshye igihe wavuga ati umwana wanjye kubera ko yisiga amavuta arya neza afite umubiri ujya kumera nk'uwacyo mworoshye doko hari byinshi bareba kuri morphology ibyo rero ni ukuvuga ngo ibiro by'umuntu ureba nyine ibyo byataye ukareba n'ibyo bindi ukareba ibindi byose umubiri ukomeze iminwa yo kumeze nigeze kuvuga mu kiganiro ukuntu nagiye i Burundi nsanga bo bakorana observation très poussée ibintu nk'ibyo wenda nari gutinda ariko tubona umwanya kuza kubigarukaho ariko hari package morphologique kandi iyo ngiyo iyo umwana avutse mu muryango uwo ari wose wa kinyarwanda akura bamuporogarama bamuporogarama para la parole ibyo bavuga bamuporogarama uburyo bitwara banamuporogarama ku bindi bintu biri subtile byinshi urabyumva ku buryo umwana agenda akura yintegra package morphologique y'umuhutu akayitegura package morphologique y'umututsi na package morphologique y'umutwa ku buryo impamvu iyo education ari bayitonaho cyane impamvu ari ngombwa nk'uko njya mbivuga c'est une question de vie ou de mort mu rwanda mu gihugu mu rwanda igihugu uko nabivuze ibyo byamukomeza kwica miliyoni eshatu mu myaka mirongo itatu yonyine kumenya ibyo bintu bishobora gutuma wikura cyangwa bigashobora gutuma uhangwa dako
ariko se kandi tutse nari mbagije hari kriteri watuze rwose uti iyo umuntu agize metero imwe na santimetero mirongo icyenda n'ebyiri ari umututsi cyangwa se ufite na mirongo irindwi n'eshanu aba ari umuhutu kugira ngo nanjye nsange ngende no guseriva abantu mu nzira cyangwa n'abapima ndebe ukuntu barebe cyangwa amenye uburebure bwabo nagira ngo mbuze kuko ibintu hano tuvuga ku byerekeranye n'ubwenge baba bazajya gutekereza ibintu numva gusa nkaho dushyiramo udaro kade siyantifike ni ukuvuga ko cyangwa wenda tuvuga antropologike da basi zonde siyanse jimene ntabwo ari siyanse pibiri n'izindi z'imibare n'iki ariko uko biri kose nk'iyo kintu ndakwaza ese hari rwose kiteri precise waduha rwose uti umuntu iyo afite uburebure mwana gutya yafite kirimbize gutya aba ari umututsi icyo gihe nagira ngo menye gusa kugira ngo cyangwa se cyangwa ari umuhutu kugira ngo menye niba ko hari limite uri hejuru yayo aba ari umututsi cyangwa se ari umututsi simbizi kugira ngo bibe byumvikana rwose mbere kujya ahandi njye mbaza abandi
uravuga n'uburebure gusa uvuga kandi nabwiye
ko simbizi na generali ukaduhe
kibuye pakeje
umututsi simbizi umututsi tipe n'umutu tipe n'umutwa tipe rwose tipe
njya kusubiza ikiganiro nakoze ubushize cyatumye n'ibihumbira nerekanye aba umutu tipe n'umututsi tipe ndetse nshyiraho n'amafoto navuze nafashe abatarakibonye batwumva hano nafashe umututsi tipe mfata ubw'ubusizi urabyumva noneho mfata umuntu utipe bazivamo christophe urabyumva mpita mvuga ko hano niba hari bazivamo hano hari ihuse ndetse n'amafoto yabo urabyumva kandi kugira ngo urabona urebye bazivamo na n'uza ntabwo ari uburebure gusa kuko wenda bashobora no kuba bareshya niba kuko bazivamo areshya ariko ni pake ya pakeji morphologique ureba uba warenseze muri edukasiyo y'abanyarwanda tubona duhabwa ibyo twevuriramo etekeramo mu rugo edukasiyo duhabwa n'icyo twevuriramo muri sosiyete uri porogaramire
bagara gutumura gitaha tonye tubugure ko ni ikiganiro twakora mu biganiro byinshi cyane rwose no urega n'ibiganiro kuzagira igihe tuzumvira ko twamaze gukwafa abantu bose afite ibitekerezo bitandukanye kuri hano moko none turono agahe tumo tuganisha avuga ati ibyo bintu tubimaze iki tubibyaze iki bara bwana se musomesha wowe umaze kumva ibyo bwana nsengiyumva Sylvestre yavuze wowe urabivuga ko ikigerekeranye wowe urumva ayo moko ari bwo kuki wowe
urakoze sebayire yewe mumenyereye ndabakurikira ibiganiro nagiye ntanga natanze ibiganiro byinshi cyane mbisobanura uko yewe numva ibyayo ngirwamo ko iya politiki ni uko ngo mpagaze kugeza ubu kandi mbifitiye ibimenyetso natangaje nerekana ko abahutu ubuhutu ubututsi n'umutwa ari ingirwamoko ya politiki hano sinabisubiramo byose nabisobanuye kenshi cyane namwe muri turi kumwanga murabizi neza nsengiyumva Sylvestre ndumva naza kukohereza rwose nabikohereza ingano nakoze ndikora mbisobanura ntabwo avuga navuga kudaha ingoma
ariko hano bwana Sylvestre wenda kubera ko na Sylvestre nawe yavuye
amagambo ndabivuga wi
sinzi niba
mwanyumva neza
Nikintu cyakibaye wanje munyihanganire. Yee, narimo nyine ngira ngo mbazabwira bwana Rizu musameje amubwira ni nkuko bwana Service ageze kutubwira ikaniro nyine bitegezo by'amagambo no guye nawe batubwira kugira ngo abumva radio urumuri wenda batumbe cyane kandi byinshi twakoze twakoze kandi byinshi cyane wenda ufate n'iza ibiri gusatu utubwire we umurongo w'icyo uko wumva wowe amoko hanyuma tumeze
komeza. Niho narigiye kugera rwose ariko nagira mbanze nyine nsasire ibyo nyarigiye kuvuga nuko aya yewe nyine aho ntandukaniye na Sylvestre nuko inyo amoko yatangiye avuga ko byagiye bitere mu mateka nge ntabwo ndi umuhanga mu mateka ariko uko nakoze critique historique navuga ko nagiye kugira ngo ndebe numva mu bushakashatsi nkora muri umushinga w'ubwingo nyakuri kuva mu mwaka 2021 ntabwo nandi buganga nihuta ntabwo nkora gusa ku byerekeranye n'ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda byerekeranye na reconciliation byerekeranye n'abanyarwanda gusa ni umushinga mfite uvuga ubwimwe muri rusange ukaba ufite gahunda eshatu irimo iy'abanyarwanda n'ubwiyunge bw'abanyarwanda aha rero ku byerekeranye n'abahutu n'abatutsi n'abatwa narangiye mvuga ko ari nyibamo kubera ko izo nyito ntabwo mpamya ko mu mateka yahozeho kera hashize imyaka yenda irenga ijana yitwaga ko ari amoko ntabwo nabihamya impamvu aho ngaho ndahera rero yenda reka mpere kuri ibyo Sylvestre yavuze biyeke n'abazungu ngo baje bagira ngo bashake ngo uko izo nyito z'abahutu batutsi twabona bakamba kumva ariko ngo bashaka kugira ngo abonye amoko icyo ari cyo ntabwo mbyemera ko ariko byagenze kubera ko Sylvestre yavuze ati mu kiganiro yavuze ngo bajya gupima abantu imyanya y'imibiri yabo babanzaga kubaza abo banyarwanda icyo bimva niba ari abahutu cyangwa ari abatutsi n'abatwa ngo noneho barabapima bamaze kubapima ngo bari ba antropologue ngo nyuma noneho baza gukora nyine bakwita statistike bajya noneho baza kugira ngo baze kureba ibyo ntibyavuze aho rero niho hari ikibazo gikomeye niho hari ikibazo cyabaye gikomeye ari nacyo kintu ndwanyiriza icyo gitekerezo cy'uko abahutu abatutsi n'abatwa batandukanywa n'imyanya n'uko imyanya y'imibiri uko iteye aho rero niho nabaza Sylvestre ariko simwe bakwita nsubiza akakanya niba abo banyarwanda bari bababwiye abo bazungu uko biyumvamo bo babapimiraga iki niba niko bavuze mu kiganiro bavuze ati babanzaga bakabanza bakeseho yumvamo n'umututsi cyangwa umututsi cyangwa umuto noneho nyuma bakabapima bamara kubapima bakandika nyuma baza gukora gusuzuma yabo ku bajya babaga icyo biyumvamo icyo biyumvagamo bo babapimiraga iki ntabwo byari ngombwa kubapima ikindi nkomeza aho ngaho voilà aho ngaho nicyo kintu ni igikorwa kiri cyane bakoze ndwanya kugeza ubu ngubu ndwanirira kugira ngo abanyarwanda twumve ko icyo kintu kiri gukorwa abazungu bakoze baba abantropologue baba baki ntabwo icyo gikorwa ni igikorwa cya racisme mu rurimi rw'Igifaransa ni ukuvuga ironda koko ry'ubundi bwoko ndisobanura ironda koko ry'ubundi bwoko iyo urebye mu rurimi rw'Igifaransa twese ahangaha tuzi Igifaransa ndabizi ko tukizi ukareba icyo bitwa race iryo race ryo jambo race iryo jambo race urebye uko mu rurimi rw'Igifaransa nibyo neza abazungu barimo bakiriya bajya gupima intuto kuko ntabwo mvuga definisiyo yanga muraza kuyireba ariko bagiraga abanyarwanda de race bitari byo ntabwo byari byo bo icyo ni igikorwa kibi aho ngaho rero nibyo mvuga ko ibyo bakoze barimo biba ironda koko mu banyarwanda harimo bakereya derasi zitabaho mu Rwanda ikindi cya kabiri ahangaha nshingiraho mvuga ko nyine ari aho ngaho barimo barema amoko mu bundi buryo nironda koko ry'ubundi bwoko noneho icyo navuga kubyerekeye n'icyo gikorwa cy'uko zasoni cya racisme nongeye mbitsindagire ndaza kubaha ingingo Silvestre azayisoma yitonze mu nyandiko nza kumubwira agenda azayisome neza iyo ngingo iyo ngingo ya y'itegeko y'iteka rya n'ingingo ya kabiri itangazo rya UNESCO ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi n'umuco ryo kwa 27 ubukingo mwaka w'1978 ku bwoko n'akarengane gashingiye ku moko iryo tegeko birumvikana n'ibyo ntibyavugwa ntabwo ari iby'icyo gihe wambwira uti icyo gihe ntabwo byakurikizwa nibyo koko ariko icyo gihe icyo usobanura ahangaha nabaza ibyo bintu byose bakoze basanze abanyarwanda iyo mibiri y'abanyarwanda abantu batuye isi yose ntayo bafite none se abantu batuye isi yose ni abahutu n'abatutsi n'abatwa ugiye kuvuga ko abantu niho rero niho ikosa rikomeye cyane abazungu bakoze ntabwo wambwira ko uburebure wabonaga bw'abatutsi cyangwa wambwira ko abanyamerika batabufite none se abo babiri ntabyo bafite none se abo babiri n'abazungu bagira amaremare n'amagufi none se abo babiri n'abahutu n'abatutsi n'abatwa urumva ko iyo kiriteri izo kiriteri zanuza bakoraga barimo bacamo abanyarwanda ibice bitari ngombwa guca kuko nibabo barabifite hari abazungu barebare basumba n'abatutsi bamwe hari ababirigi bagufi kurusha abahutu kurusha n'abatwa none se n'abatwa n'abatutsi n'abahutu oya voilà donc ibyo ni ibintu ku buryo umuntu wese abantu bose batuye isi ibyo byose birahari aho wajya hose wose waba basanga abazungu bafite amazuru ameze atyo ibi byose yavuze byose birahari aho rero niho ni igikorwa mvuga ndwanya cyane gikomeye cyane tugomba kwivana mu myumvire yacu niho bagipakiye bagupakiyemo noneho abanyarwanda barakurikira barubaha bubaha buhumyi bati nibyo ko aho bihuriye bo icyo rero ikindi nanone mvuga ku byerekeranye na urumva ko barimo barema amu si ukuvuga ko aya magambo atarariho yari ariho nibyo koko ariko ntabwo nahamya ko yitwaga ko ari ubwoko kubera ko bwari bufite andi moko yitwa abanyiginya basinga bagesera basinga amoko y'ikiryango yari ahari noneho bifatira rya jambo ryitwa moko baraza bati ngaya andi moko y'ubundi bwoko ibyo ni ikosa rikomeye bo ibyo ni racisme n'ubungubu mu bintu ndwanya ni ikintu ndwanya gikomeye cyane iyo ngingo ndaza kuyiguhuza isome neza urasanga neza bihuye ari racisme yinjiye mu ya nyabutatu ngirwamo iyo moko y'iki ya politiki waravuze uti muri icyo kiganiro utibati icyo washakaga kugiraho bya politiki n'icyo cyose bon ntabwo wagiye muri leta ariko yakakiganiye cyo yagitoya ariko nize ni politiki ni politiki bari bari mu kurema mu banyarwanda no bateguraga imbere y'abanyarwanda kandi kuko niko byagezaga ntabwo uhuriye rumwe yewe umuntu nzi neza ufite umubyeyi wakoranaga n'abazungu yababazungu baramubwiye bati mu mwaka w'igihumbi 1943 imbere y'intambara y'isi arababwira ati hindura 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 wifite umututsi hindura hindura muri David batubwiye ngo ni zabu shyiramo hutu uwo ni umubyeyi wari wubwiraga wa hafi rwose ni ukugira ngo nkumvishe ntabwo nari ndiho ntabwo yendi ntabwo nari ntaravuka ariko no kugira ngo wumve aho bintu aho bituruka n'ukuntu byagiye bikura ntabwo ngiye mu mateka byari bigiye bikura nyuma yaho n'abanyepolitiki bacu ko byagiye bigenda ikindi nawe guha ku byerekeranye n'uko wavuze uti abantu muri za ngingo eshatu wavuze ngo abantu uko bamenya bavamo wahereye kuko abantu basa ukurikizaho ngo uko abantu communication ku byerekeranye ukabaza umuntu ngo icyo ari cyo aho njye ntabwo mbyumva si icyo utabaza umuntu icyo we ari cyo mbere y'uko wowe umwitugu icyo ni ikosa rikomeye cyane niho rero niho nk'uko nyine baba biriji bakoze babazaga kubaza abo bantu ariko bajya kubapima babapimiraga ikintu ibyo navuze nawe nicyo kintu mbaza kuki ureba abantu ujya kureba ngo za morfoloji kuki utabaza umusomesha uti umusomesha uri umuhutu uri umututsi uri umutwa uri
ubujya
burebye kandi urabyumva sinabivuze nakubwiye ko ntari umuhutu ntari umututsi ntari n'umutwa mbisubiyemo uri gusobanura ngiye kuri gusobanura tegereza waje uri gusobanura ntabwo ndi umuhutu sindi umututsi sindi umutwa mu mwaka w'2023 maze gushinga umushinga maze kuwushyiraho twakoze inama hari asosiyasiyo y'uruseri yaduhuje nyuma ya za manza zari zimaze kuba z'abanyarwanda baburaniye muri kudasize ku byaha bya jenoside umuzungu arareba abahutu n'abatutsi n'abatwa kuri imbere y'urukiko rwa buruseli bacihaburana abari amaze kuye aravuga ati abanyarwanda mufite ibibazo bikomeye ashyiraho uwo mushinga muri asosiyasiyo ye bari bafite buruseli ahamagaza abanyarwanda bamwe abanyarwanda bakoranaga aravuga ati dukoye gurupe dialogue twayise gurupe icyubahiro twakoze amanama imwe mu kwezi tumara tuvuga ikibazo cy'abahutu n'abatutsi umwaka w'2023 na 2024 nicyo ngiye kubwira ni iki rero muri izo nama harimo rimwe muri izo nama harimo umwe hazamo abanyarwanda abahutu abatutsi nta mutwe wari urimo habonekamo n'umuhutsi nkawe nk'ukujya uvuga kuri umuhutsi habonekamo n'umuhutsi noneho hakaba muri iyo nama hakaba harimo umunyarwanda w'umupadiri aho turi perezanta turagira turivuga tutanga ubuhamya twaraganira twakoranye ibiganiro cyane uwo mupadiri amaze kumva ubuhamya bwanjye natanze nibyo nkubwira ni njyewe nuko mbyiyumvamo hari undi muntu wabonye ko ntari umuhutu ntari umututsi ntari umunyarwanda uwo munyarwanda w'umututsi ubwo we yivuze ko ari umututsi aramaze kumva ubuhamya bwanjye ntabusubira amahanga ntamwanya dufite aravuga ati musomesha abizi ntabwo ari umuhutu si umututsi si n'umutwa nkubwirije kuri serivisi nayo ni ubwa mbere umuntu yari amaze kumva uko meze yari amaze kundeba mu mutwe ntabwo yandebye abazungu ntiyandebye igihagara yambwiye ibyo amaze kumva ubuhamya bwanjye si ngombwa kubwira hano ni ukugira ngo nkumvishe ko ubwo ni mu mwaka w'2023 cyangwa na kane ntabwo nibuka neza ariko ni muri icyo gihe ni ukugira ngo nkumvishe ko kwa kundi wawe ufata ubuhutu ubututsi n'ubutwa ubirebera kuri ku masura hari abandi banyarwanda babyumva ukundi barimo uwo nguwo nanjye n'uwo icyo gihe uwo munyarwanda yabaye nk'umuntu mubwirizwa kuri serivisi n'abo dukurikira n'abandi badukurikira yankemuriye ikibazo cyanjye numvaga nyagiraga kuko numvaga najyaga ngira ikibazo mu bahutu mu batutsi mu batwaye bari bake iwacu babizi n'iki byose ariko mu bahutu n'abatutsi nagiraga ikibazo pe arambwira ati amaze kuyisobanura abisobanura byose amaze nibwo nashyira nikanga naranikanze rwose ndamubaza nti aradusobanura nuko kugira ngo mvishe ko uwo yandebye mu mutwe ntabwo yandebye izuru yandebye uburebure
kuri umunsi kuki utabyase
mva nawe kuki umunsi umunsi kandi ntabwo uvuye ko nawe umunsi
kuko utari biriya bitatu kuri iyi mbaraga yacu
no nawe ushobora kwibaza ngo urabaze Oya, ugomba kwemera ko kimwe nuko nange umuntu urambuye umuhutu ntabwo nzakwita umuhutu kandi wiyita umuhutu urabyumva icyo wize nicyo nzafata impamvu ushaka kuma icyo ntagewe ntiyumvamo uretse ndangirize mbabariya rwose dufite umunyamakuru hano urumva wabyumvise naho ngaho tugomba gusobanukirwa ni nk'uko wambwiye uti witwa faransa ntabwo nitwa faransa waribeshye nibyo ariko ntabwo wanyita izina itari ibyanjye ngo nkwemere
iryawe se urimbwiye wari
kandi nari kubwira nitwa Musomesha Aloyizi
oya ubwoko bwawe
ariko birikira ufite birigenda nakubwiye ko natangiye gusobanura ko ari ingirwamaboko atari amoko nyamuko ntabwo nyemere kandi n'uburenganzira bwanjye reka noneho ndangize rero ntatinze wowe Sylvestre wakati uhanga ubuhamya bwawe utangira ibiganiro ahangaha ukuntu wasobanuye ubuhutsi ukiri mu Rwanda aho ukurikiranye rwose ibiganiro byawe narabikunze cyane bigitangira ubu urabisobanura ntabwo tubigaruka ahangaha uvuga igitekerezo bya revolution nako iryo jambo wakoreshaga urumva ko wowe wita umuhutsi ntabwo mu mateka ibyo bintu tugeze ubyumva ariko wowe Sylvestre wavuze yewe ni ndi umuhutsi urabyasiba urabivuga urumva ko nubwo kuba bwawe wabuze ariko nubwo ntabwo bwahozeho kera ntabwo bwigeze bivugwa kera muri ya makoro wavugaga abazungu bapimye bigeze bapima abahutsi se urabyumva ntabwo bwigeze byandikwa mu marangamuntu twagize genda ku ndirangamuntu yo wotu n'ubutuzi ntabwo butuzi yari irimo urumva ntabwo mbere byabagaho mucyo twemera tujye twumva yuko uko imyaka igenda abantu twumva ukuntu ibindi nawe waravuze uti kandi tuzi ko muri wa muco wa politiki umuco wa politiki nongere mbisurinye dushyiraho mbicara akarongo uvuga ngo aba bana bavukana ngo amoko yabasa mbonetse wowe ufite so w'umuhutsi ntabwo nubwo ntasize ngoma ariko wabivuze ko yakuvuga ko uvuka ku babyeyi babiri badahuje amoko nyumva ariko bimeze urumva uwo muco wa politiki warawanze warawanze ntabwo mwemeye yewe ndasima ndi umuhutsi ngomba gushyiramo umuhutsi mama wanjye nanjye Musomesha Aloyizi uretse ndangize nanjye Musomesha Aloyizi rero ni ubu ngubu tugeze igihe tugezemo mu mwaka w'2021 mubwiye ko atari n'ubu ngubu gusa nyine na mbere umuntu yari mbonyemo ambonamo ko ntari umuhutu ntari umututsi ntari umutwa adakurikije iyo kiriteri bisobanura
uri umunyarwanda gusa uri umwega wenda cyangwa se umuyamo y'amoko azwi kamenu uko byagenda kose hari aho ugera ukavuga uti mbiki ntuzepinise para posto tunepa ntabwo mu kinyarwanda nabonye abakurikira zimwe n'abavuga ikinyarwanda nubu ntuyivuge wisobanura uhereye ku byo utari byo ahubwo se wakwisobanura ute uhereye ku byo uri byo wemera kuri byo basi noneho mbere kujya ku wundi
ni ibintu byoroshye ni ibintu byoroshye ngewe nitwa Musomesha Aloyizi ndi umunyarwanda data ni umunyiginya mama wanjye ni umuziga aho ni ho ndi umunyiginya w'umuziga pwemba ntihagiremo ikindi kintu uzongera Sylvestre ni numva wongeye kunyita umuhutsi nakugera mu rukiko kuko uzamubeshya
oya
ntimubwire iteka kuko ni ibintu bitarese biye
reka usubize kamere reka ni seriye reka usubize kamere
Ndangiza rero kugira ngo
ndangize 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 ndangize
Nekeza ko na proposal ko mu kiganza za ko rutano twazabana gutendambwe yakabe no kwimuzugo tubanzije kwinambwe tubatuyirangize buri wese yumve ayo moko ni bwoko ki ariko tuganira uyu munsi noneho tuzamaze iki tutata indi biganire bwana Silvestre urumva ko rwose n'umushyugo mbwa ushaka gusubiza bwana musomesha bo avuga ariko rwose uko byarawe duhe
n'imiti byarawe n'aho njye muri politique ndavuga ibintu bishobora bibe important n'ora garita to kuko igishi muri anabyibaziwe ariko n'importe icyambere cyerekeye bira bya recherche anthropologique avuga yuko ngo byabazungu nyine bakoze akavuga ko byari uguhimbara seko aravuga ngo aravuga ati ntabwo nzi icyo byari cyo tutubyitwa atariko ntibyaramo bo iyo utazi hano iyo tuvuze recherche scientifique ukaba utazi icyo ari cyo ubwo nyine ubundi ntacyo uba ukwiye kubivuga kuko bariya bo baraje bakora recherche scientifique badeba simvanze yazo bakubwira icyo ari cyo we yavuga ati ntabyo no iyaba nibura yatubwiye ati utututi twa byari ntabwo byabamo kubyari ngo ati mujya wumva ararega abazungu yuko ngo baje bakeneye ayo moko ngo kandi ubundi ngo hari ariya moko 25 hari biriya bya 26 ngo hereramo kabako barafite intansiyoni ko bariya abazungu baravuye muri Congo bakasanga amoko arenga 400 kuki ho niba barafite intansiyoni mbi kuki ho batakire uko ko nka butatu cyangwa bibiri na ko ngo nk'uko babikoze mu Rwanda dore ko impamvu ni igihe mbere gusa nuko basanze ziriya tv nyine magana ane zo muri Congo ziri relevant ziri pertinent ariko bagera mu Rwanda bagasanga ibiri pertinent biriya bya 26 n'iki bitari pertinent bakabona ibiri pertinent kandi nabyo basanze aho hari biriya bya hututsi na twa turabyumva nuko ngo mbo icyo ni kimwe icyo ni byavuge kamwe mu hari ahantu yibeshye mu kiganiro nakoze sinavuze ko abazungu ngo babanzaga kubaza umuntu niba ari umutsi cyangwa umututsi ngo barangiza bakabanza kumupima ashatse yakongera akajya kureba navuze ko barabanzaga bagapima abantu nyuma bakakubaza bati uri imiki waba gupinga umututsi bakabyandika imbere ya za parametre bapima hanyuma no kuri ibi byatutsi uhutsi ibyo byahutsi baravuga ngo ni umuco ngo wa politike nako biga ngo bya patriarka ngo ni umuco wa politike ngo ngewe nafashe icyemezo cyo kuwanga ngo niyita hutsi so ni pas vrai patriarka ntabwo ari umuco wa politike ni umuco culturel wo mu Rwanda urumva ni umuco tuku ntabwo ari politiki rero byo kupatirika ni ukuvuga ngo yuko umwana ngo afate ubwoko bwa se etsetera ni umuco wa kinyarwanda mu mico nk'uko umuco paresansi ku isi hose umuco urevoluwa urabyumva hari igihe sosiyete runaka kominote runaka bigaragara ko uyu muco uraturangamiye reka tuwuhindure urumva nuko ibyo kandi bikorwa ari uko habonetse abantu muri iyo sosiyete matangira bakakita bakarikuga nkuko kuri ya narigeje bene nabo tugira ko ariko nuko tutari bwo umwanzi ngo bira byaho kire ngo cyane cyo kujya kwano ku nuko mvuga ko ari ibintu ngiye mbona ari imwe muri za solution z'ikibazo ariko ngo tuzagire iki
Na mutuma jira kusolisyo, tuwa jira utaha. Aiko na jira ngombele mwanya onono gose, me no leho akanya na wajenzima tukawarijane, kwa sumatikia anganile, tumaze hafu sawe tumuka, amazumu wana matatumusa wabili, ngewe, jongo mkubuka jangabio nongani, kuna wanda vyevuze kusa. Na jira ngombele mwere kuri gana Francois Mnyamagisha, na we numbisize mchiganiro, gana sivese jumpa, na we yara atara mu... Atala mworo heite kile zobje, wano tuta kikuza gana Venuste Hariare mye. Gana Francois Mnyamagisha, aliku mande ufungure mikro yawe. Ese kuri kije kuno kunu gana Silvestre arimo kumva ayamoko, wowe urabivu kabichi gana Francois?
Mikro yange la fungu uye mranyuva?
Urakumva rwose na kibazo.
Ok, bon. Birashimishije kandi kuganira na Silvestre cyane cyane mbaje no kumushimira ko yemeye rwose ubutumire akaza tukaganira hano akaza kudusobanurira ukuntu duhuye mu nzira amenya ko umuntu ari umuhutu n'umututsi yarabirukaga muri za 94 aho umuntu bamurebaga bati durukaresha dore mushya agapanga n'ibindi ariko sinari nzi ko bishobora kudukurikirana ariko rero ni ibintu byabayeho ni ngombwa ko tubiganira hanyuma rero tukamenya ukuntu dushobora kubivura ariko ntiturahagera tuzahagera ku kiganiro rero kimaze mwanya mukora rwose ni byiza njyewe byanshimishije kuko ibyavugwa byari byiza kandi biratunganye ku byo rero Silvestre avuga avuga ibintu byinshi cyane bidama bikeneye kuganirwaho kuko niba bivuga nuko hari n'abandi nabo babivuga siwe wenyine ari we wenyine ubivuga twavuga tuti yego nawe twavuga ko ari umurwayi ariko siwe wenyine ubivuga bivugwa n'abantu benshi ariko igituma babivuga nuko nyine bitajya binaganirwaho ubwo twatangiye kubiganiraho rero buriya ni intambwe ikintu cya mbere aho ikintu ubwo twatangiye kuganira nyine wazaniye igitekerezo avuga ati amoko yari ariho yari asanzwe ni karande mbese ugasanga asa naho ajya agusha mu by'abandi bavuga abandi benshi bavuga mbese ko habayeho gihanga za mite bya bintu mbese by'ibyiyumviro bya bintu by'ibihimbano asa naho nawe aganisha aho ngaho abitsindagira uretse ko atariho ajya ariko mbese asa naho avuga ati amoko yari ariho yatanze n'urugero ngo ndavuga ku iyo ngingo ariko nkaza no kuza kugera indi ngingo ndangeraho atanga urugero na kuza urugero rwe yatanze rw'akabati ngo n'abantu baza kuzimya inzu akabati ke bagatangira kugahakana ngo si akabati oya be kugahakana akabati barakabona karahari abaza bahakana bavuga ngo aha nta kabati gahari kandi gahari abo ngabo ni ikindi kibazo bafite ikibazo kuko barwaye amaso cyangwa se ni abarwayi bagomba kuvura ariko akabati karahari turakabona karahari ntahokana ko amoko adahari arahari ariko ikibazo ikintu cyo nakwemeza ni uko ako kabati Silvestre ntabwo wakavanye mu Rwanda ako kabati ufite itariki watangiriye kukagiriraho uvuye mu Rwanda kandi unasubiye mu Rwanda cyangwa unimutse ukaza hano muri Canada ndemeza yuko utakimukana ntabwo wakazana ntuzagasubiza mu Rwanda ushobora kugasiga aho ngaho ariko ubishatse ushobora kugaheka ukakajyana hari igihe kera twajyaga tujya kwiga inaha ngaha hari ubwo twatahaga abanyeshuri aho gutahana ibitabo bagatahana za kwiziniyeri na za firigo ibitabo bakabisiga kandi baje nk'abaje kwiga ntabwo bari baje guhaha za firigo nawe rero ushobora kuvuga uti ngewe akabati kanjye gakomeyeho ndakagendana kabisa nta wakubuza kugajyana wakajyana ariko byenemeza yuko ku kabati usesenguye ukareba agaciro kako ushobora kuvuga uti ok reka aka kabati ngasigaye ntabwo ngakeneye siko ngombwa ayo mokorera nayo ni uko musomesha ngira ngo yabisobanuye si ngombwa ko mbisubira mu byo yavuze icyo yavuze nakongeraho avuga biriya byara by'ironda inyoko muntu ya bintu byo by'abazungu basuzuguraga abirabura bakaza baje kuzana ibintu bya racisme hari ikintu wakwibaza nk'uko bavuga kuti banyuze muri Congo uretse ko aho ngaho uwihenze ngira ngo uzasengure neza kuko abazungu baje muri Afrika ntabwo ari abazungu babiri baje ngo biruka nka Afrika yose hari amakipe hari abageze mu Rwanda baturutse muri za Tanzania na za Uganda ntabwo bageze mu Rwanda baje baturuka izo za Congo yego nubwo ababirigi bari barakoronje munuza mu Bubiligi mabe muri Congo ariko abakoze izo ngirwa bushakashatsi uvuga ntabwo ari abo bari bazikoze muri Congo abakoze ubushakashatsi ngo muri Congo barazikoze kandi abo ngabo turabizi ibyo bashyiraga imbere bavugaga yuko ngo abirabura nta roho bafite noneho bagenja ikishaza barimo bareba ngo ukuntu abirabura begereye inguge bakaba nta roho bafite noneho bityo bagashobora kubacuruza bagashobora kubakoresha nk'abakoresha ingamiya naho mu Rwanda naho rero iyo urebye hari ikintu umuntu yakwibaza ati ese abazungu kugira ngo baze batangire gupima abantu babazanamo ironda koko ya racisme babikoze ku bwende babikoze hari ikintu umuntu yakwibaza ati no kuko njyewe iyo ndeba abo bashakashatsi iki ni ikintu tugomba kureba iyo uvuga abashakashatsi burya jya usesengura urebe urebe ibintu bibiri urebe ngiye kubivuga mu gifaransa kuko sinzi ukuntu wenda nabisobanura ariko ndagerageza kubivuga mu kinyarwanda noneho nzi kubivuga mu gifaransa mbese ugomba kureba aho ubumenyi bugeze hehe butera imbere nuvuga l'état d'avancement de la science mu gihe abantu bari bakijya impaka bavuga ngo abirabura si abantu urumvaho siyanse yari igeze urumva abasiyantifike b'icyo gihe ntabwo ubageranyije n'ubu ngubu ntabwo ari kimwe niyo mpamvu iyo ureba iby'abo basiyantifike bakoze ujya ugerageza gusesengura uvuga uti ese bariya abantu bari bahagaze gute none urebe n'abo basiyantifike bazaga muri Afurika ugende undebere nguhaye umwitangirizo Sylvestre urebe abasiyantifike abantu b'abanyabwenge b'abahanga ntabwo aribo boherezaga muri mu gukoloniza noneho hahandire navuga ngo ese babikoze ku bwende cyangwa ni ukubera ko nabo ubwabo nta batari bashoboye ari ubwo bumenyi bari bafite kuko ariko iyo urebye ukuntu baje icyabagenzaga ntabwo bagenzwaga no kuduteza imbere bagenzwaga no kugira ngo baze gufata izo ntara kuko bazikeneyemo ibintu ubukungu barazikeneye ntabwo bari baje kuduteza imbere rwose kuko banavuga ko turi ingamiya turi ibisimba noneho rero iyo urebye rero ukuntu baje basanga hari amadini hari ukwemera bakagushwanya gusa hari za kirazira bakazishwanya gusa niho ushobora kuvuga uti bari abantu ntabwo ari ibintu byabagwiririye ni ibintu bakoze bazi neza ibyo barimo bakora kandi ni ibintu bigaragara kuko kugeza n'ubu urabona ko bigikomeza hari ibintu byinshi bagenda bakora bazinzika noneho twebwe tukagendera koko ntidushobora kuvuga ngo abo bazungu bose bagashoke bose ngo abazungu bose ntibagashaka bake oya harimo agatsiko udutsiko dukora bene ibyo ngibyo ariko abantu benshi beza ntibamenye ibyo barimo bakora ubwo nibwo nicyo nakubwira kwiyongera ariko nkawongera nkakubwira ko mu by'ukuri ikiganiro cyawe ugaragaza nawe ko ayo moko ko ari aya politiki byaremwe na politiki urabigaragaza kuko uravuga uti aya moko amahano yabaye niyo mu by'ukuri ayaha ireme iyo amahano atajya kubaho ayo moko ntabwo tuba tuyavuga ikintu ukavuga uti abazungu baraje barayashushanya bashyiraho ko ngo umuntu ngo muremure umuntu amavuzuru ibintu bavuze ngo abantu bashobora kugenderaho kugira ngo bavuge ko umuntu ari umututsi cyangwa iki iyo batajya gukora iyo dictionnaire ngo bayashushanye gutyo urumva abantu bari babanye imyaka n'imyaka batarigeze bashwana ariko bamaze kubishushanya babishyira mu mitwe y'abantu bigeze igihe noneho nawe ubwawe ugeze aho uvuga uti ngewe ngiye kongeraho akarusho kuko aho kugira ngo habe abahutu n'abatutsi ahubwo abava ku mvange bagiye kuba abahutsi ni wowe noneho urimo ureba mu bundi bwoko bwa gatatu urumva rero yuko mu by'ukuri ibyo bwoko bwagiye buremwa ntabwo bwavukanywe me buraremwa iki noneho navuga nakwibutsa nakwibutsa nshimangira icyo Aloyizi yakubwiye avuga atanga urugero ku bintu byamubayeho we ku buhamya bwe avuga asobanura ko atari umuhutu ko atari n'umututsi ko atari n'umutwe njyewe mbabwiza ukuri ibyo isobanura atanze uyu munsi ubundi yajyaga abivuga njyewe nkabyumva ko se normal ko umuntu atibona muri ubwo bwoko kubera yuko mu by'ukuri ubwo bwoko nta bubaho ariko atanze igisobanuro noneho njyewe kimfunguye n'amaso zo kukiranyuza ari none iyo nshaka kukubwira ngishimangira wibuke wibuke niba utarabisoma uzabisoma uzabirebe ni ibintu biri dokumante aho mu bibiri n'ujya muri ntuza hariya televireni uzasangayo detaraze zabyo uzasangayo inyandiko zabyo kayibanda muri 64 ashyiraho iriya ndangamuntu moderi ya kabiri y'umutuku byamaze muri moderi ya kabiri mu ndangamuntu ya kabiri bashyizemo inyandiko ngo ubwoko bagaca umurongo abantu bakajya buzuzamo ubwoko nyabwoko ubwoko bwa kinyarwanda bw'ikiryango bo umuzigaba umunyiginya umusindi umugesera etc nibyo bashyaga bakabyandika n'umukono bikandikwa bikuzuzwa noneho munsi yaho y'iryo jambo ubwoko bandikaho ngo ethnie noneho muri ethnie hagati bashyira entre parenthese hagati mu tubago ngo umuhutu umututsi umutwe noneho umuntu ubwo nuko byari bimeze mu ndangamuntu noneho rero ukaba hari ubwo kuri Kayibanda abantu baje kumubaza batese ko mu ndangamuntu mwashyizemo ubwoko turabuzi ariko hasi mushyiraho ethnie iyo ethnie turandika iki ni ibiki twandika urumva ko ibyo kibazo barakimubajije cyasohotse mu rumuri rwa demokarasi muri 64 yarasubije mu gisubizo yatanze yaravuze ngo umuntu yandikishe ubwoko bumuri mu mutwe urumva rero ko bwa bwoko bubaye ubwo mu mutwe none ikindi kintu kigushimangira iyo nyumvire wibuke ko ibyo aribyo byose nubwo abazungu baje ngo bakoze ubushakashatsi ibyo nyamara si n'ubushakashatsi ahubwo nironda koko bari barimo bazana nako si nironda koko ni ibintu byo gupfobya abantu ubumuntu bw'abantu noneho wibuke ko muri za 50 habaye ibarura ngo abahutu n'abatwa n'abatutsi muri iryo barura ibyo byabayeho babazaga umuntu ngo ufite inka zingahe ufite ibigega bingahe ntabwo bapimaga noneho ngo bakubwire ngo ufite metero zingahe ngo izuru ryawe ririshya gute ntabwo aribyo barebaga noneho ugasanga umuntu abantu bavide imwe umwe wenda ni na muremure ameze nk'uwo rwabusisi wawe ariko afite inka zingahe akaba yaba umuhutu iryo barura ntabwo ryakwira igihugu cyose ariko ryarakozwe ryabayeho noneho se urumva ko ibyo byose ni ibintu bikugaragariza ukuntu amoko yagiye aremwa mu buryo bwa politiki ntabwo ari amoko abantu bavukanye none iki nanone ikindi ngingo ya gatatu musomeje akubwiye ati njyewe ndi umunyiginya kubera ko ise ari umunyiginya genda kubwiye nti ndi umugesera w'umuzirankende wowe ukaza uti abagesera ni abatutsi abanyiginya ni abatutsi ubwo rero iyo mvuye ni umugesera w'umugesankende ngushyize igorora iyo musomeje akubwiye ati ndi umunyiginya wumva ngushyize igorora ariko wibagiwe yuko mu banyiginya harimo abahutu mu bagesera harimo abahutu n'abatutsi mu banyiginya harimo abahutu n'abatutsi harimo n'abatwa mu moko yose urahasangamo inyabutatu noneho nk'umuntu wizere nk'umuntu abantu dutekereza abantu twibaza abantu tutagotomera ibyo abazungu baje bakandika dushobora kwibaza tukavuga tuti ikiryango amoko yacu y'ikiryango biragaragara ko niyo moko kuko no mu nyandiko zacu niyo moko noneho etuni ntabwo ari amoko tunagiye no mu muco w'ikizungu etuni ntabwo ari amoko kandi noneho wareba ugasanga abazungu baraza mbere batangira kwandika ntabwo bandikaga ituni bandikaga ngo rasi mu mabuku byavuzwe amabuku ntabwo aretse niyabaga yanditsemo handikagwa ngo rerase none uzi rase icyaricyo nyamara abazungu baje kugeraho nabo ubwabo basubira inyuma baravuga bati rerase mene ni imwe nta marase abaho mu bantu hari rase imene imwe niho duhagaze ubu ngubu abanyabwenge bose umuntu waza hari akavuga ngo arakora ubushakashatsi ngo ni umunyabwenge ngo aje kuza kuvuga ngo hari rase y'abirabura ngo hari rase y'abazungu ngo hari rase yaba hari rase naba nteka ko bashobora kuvuga bati uriya muntu nimumwitondere nimurebe ukuntu mwamushakiye abantu bamwegere bagerageze kumuhumekera impumeko nziza nta ninze kwirirwa mvuga wenda ngo bamujyana kwa muganga nagarukira aho ngaho gusa nkaba navuga nti mu bintu njye nshima initiative zawe ukora ariko njye nifuza numva byaba byiza ko nk'abantu tuvuga intellectuel abantu dukoresha ubwonko twazajya tugerageza kuzajya dutandukanya ibintu bitatu ibyiyumviro byanjye ibyo niyumviramo byanjye noneho n'ibyo mbona ibyo tubona twese ibyo bintu ibyiyumviro byanjye bishobora kujyana bigahura n'ukwemera kwanjye ukwemera kwanjye singusobanura ibyiyumviro byanjye simbisobanura niba numva mbabara nta muntu waza kumbwira ngo urababara kuko ntiyamenya ukuntu mbabara niba niyumvira njye nkakureba nkavuga nti mu byiyumviro byanjye byanjye nkakureba nkavuga ngo uriya ni umututsi cyangwa se ni umutwa cyangwa se n'iki ni ibyiyumviro ariko muri ibyo mbona nshobora kubwira n'undi nabonye ntabwo navuga ngo nakubonye ngo uri umututsi no ntibishoboka nibyo niyumviraga ariko mu byo mbona nshobora kuba ngo nabonye Sylvestre areshya gutya afite metero ebyiri afite n'igikara n'inzobe noneho ibyo nabonye bituma wenda nshobora kuvuga ngo Sylvestre ni umusaza icyo gihe rero kubera ko mpereye ku bintu nabonye n'undi nawe abona ashobora kuvuga ati ibi n'ibi icyo gihe hashobora kubaho disikisiyo ku bintu tubona noneho hakaba n'ibintu by'ubushakashatsi rero ibintu by'ubushakashatsi iyo hari ibintu ushakashaka ubivana wenda mu bintu byanditswe byavuzwe cyangwa se bivugwa ariko icyo gihe ukora ubushakashatsi ugomba gukora ikintu twakwita analyse critique ukamenya isoko aho bivanye aho bivomye ese hafite ireme nicyo kintu cya mbere ubushakashatsi nemeza ko turacyabwiga imihini mishya itera amabavu ntabwo turahagera ariko mu bintu by'ibyiyumviro byacu nawe n'ukwemera cyangwa se ibyo dusoma twazajya tugerageza tukaba tuti ahangaha ibyo ngiye kuvuga ni ibyiyumviro byanjye noneho icyo gihe n'ubyumva akamenya ko ari ibyiyumviro byanjye kuko ibyiyumviro byanjye ntabwo bitandukanye n'ibyiyumviro by'undi uwo ari we wese ariko iyo nkoze ubushakashatsi bafite inzira nanyuzemo kugira ngo nkore ubushakashatsi undi uwo ari we wese adashobora no wenda bishoboka ko atanasobanukirwa ariko undi muntu ukora ubushakashatsi yasobanukirwa nibyo nagira ngo mubwire
murakoze rwose bwana Francois Munyabagisha ku buntu bitekereje ndagira ngo wenda mbere yo kugira ngo sinzi niba bwana Sylvestre yari icyo ushobora kongera ariko mbere yo kugira ngo utagira ikintu yongera reka twe kudigana ijambo bwana Venuste yaremye nawe yagira ikintu we arabyumva te we mu byiyumviro bye we iki kibazo arakibona ate ikibazo cy'amoko arabona ari bwoko ki nagira mbaza ikibazo kiba kuri mwese kugira ngo twumve ko twagira aho tuza guhuriza cyangwa se tuzana no guhuriza ku kintu kimwe cyitwa kudahuza rimwe na rimwe tugihurizeho ntabuze rero tuba ari uduhera tuzatera intambwe y'akazi tuzatera ubutaha ariko nagira ngo ijambo na bwana Venuste abiyaremye nawe agira ikintu avuga kuri icyo kibazo nagiye mbabaza mwese ku buryo bumwe
urakoze bwana Celestine ndagushimiye cyane kuba wanyemeye muri iki kiganiro kirimo abantu rwose bumva ibintu ku buryo butandukanye ariko bari kwerekana neza ko bumva ikibazo ntabwo nashidikanya ko bwana Nsengiyumva ni umunyapolitiki pe nawe ntabwo yabimakanira nk'uko nawe agira gutya akareba umuntu akavuga ati uri umuhutu uri umututsi uri umutwa njyewe navuga ko ari umunyapolitiki kandi naba ntibeshye keretse we mpakanishye nabyo ni uguhitamo yavuze rero ngo amoko yarakwiye kujya muri espace politiki twari dukwiye kwinshira muri espace politiki kandi niho yibera honyine ahandi handi nyabona uretse muri politiki agakoreshwa n'abanyapolitiki akatumaranisha ni icyo ngicyo mbasha amoko cy'amoko nta kindi ati musomesha aratubwira ati hari umubiri wavuze ati yewe ati narebye abanyarwanda asanga bafite indwara iyo ndwara niyo mu mutwe naho munyabagisha aravuga ati kayibanda yaravuze ati iyo ndwara iri mu bwonko we yayibonye yaravuze ati mwandike ubwonko ubwoko buri mu bwonko bwanyu ni ukuvuga ko hari abantu babishyizemo n'abantu kandi bazi ubwenge nkanse ngiyumva rwose nibo babishyize mu bantu babumvisha ko ibyo bintu koko ari njye mbona ari nk'umwuka abasore b'ubu ngubu niba bigeze kwivugira ati iby'amoko jomafu nagira ubundi aha ngaha ariko ndi umuntu uvuga ngo ibyo bintu jomafu ariko naba nzi neza muri sitwari ikintu byagiye bikora ngasanga ngomba gukomeza ngatega amatwi ngakurikira ngashakashaka nkamenya kuvangura ibituruka mu myumvire y'abantu n'ibintu bifatika ibyago twagezemo buri muntu wese azi ko ari ibintu bifatika byo gutinya ikimbabazi rero cy'iyo ndwara dufite mu bwonko ni ukubona dusubiramo kenshi ibintu nk'ibyo bitera amahano ntitubashe gukoresha ubwo bwenge bwacu ngo tuvuge tuti mba ibi bintu ntabwo bifatika ntarembe ntabwo ari naturel aya moko y'abahutu n'abatutsi ntabwo ari naturel kandi kubera ko atari naturel ashobora kuvamo buri muntu wese akoze foro nkeya gusa yo kureba ibintu ko ari igikoresho cy'abanyapolitiki ariko abantu bose atari abanyapolitiki tukabiharira abongabo bwana Silvestre rero ntabwo warunzi wenda wagira ngo nakubwira ngo ubwoko bwanjye ni ubuhe nakubwira ngo ndi umwega nkarekeraho warivugiye muri cya kiganiro ngo ngwereka ngo ujye amoko ngo ni viprive iyo mbonye ari ukuntu bijugunya hanze ukavuga uti kanaka ni iki kanaka ni iki nibaza ya prive yabo ari iyi rwose umbabarire nkunda ibiganiro byawe ariko ufasha abantu gukomeza inzira ibiganiro twari twabitangiye nabigiyemo ndetse byanyitereje kubera ikintu kimwe byavugaga kuganisha ku bumwe nyakuri nako ku bwiyunge nyakuri kuko sosiyete yacu yarashwanya gutse abantu bari abandi dukeneye ikintu kitwunga dukeneye gukura ibi bintu mu bwonko bwacu tugatekereza noneho ikizagirira akamaro abana bacu n'abana babo ndumva nta kindi nakubwira bwana Celestini ndagushimiye cyane
urakoze rwose nabuze wubaye uvuze amagambo avunaguye ntabwo utinze cyane amagambo cyane cyane ko bimaze kuba saa yine n'iminota ibiri irenga kandi inaha mu Bubiligi ku burofe ubu ngubu yamaze kugera bya bindi tuba tuvugaga mu Rwanda wafunga saa moya ntabafunga saa yine maze rwose saa yine rero kereka rero na Silvestre nawe afite akandi kantu gato yakongeraho kuko bavuze byose ariko rwose umunota umwe gusa niwo tugasuka ikiganiro cyacu cy'uyu munsi bumvise ko ntarengwa ndi mwana gusa umwanya wo gukora konkuriziyo kuko amasaha dushiranye kandi n'ubundi ntabwo ko nta nzishya rwose ntanga yaguye mu mwobo kwa kabiri tuzagaruka rwose ducumukuriye ahangaha kereka Silvestre nyuma y'akamenda kamwe gusa cyangwa tuyavuge kugira ngo turangize ibiganiro byacu
niko umunota umwe siko numva nseye kandi rwema ibintu bavuze
wumvise rero reka gupropoze noneho ipropoze nziza rero utaka basore kwihigura wavuga amagambo avunaguye noneho ariko ubutaka azabigarukaho tukabigeraho twavansa tugenda ku yindi ntambwe nta kibazo rwose
impamvu kugira ngo kame nk'umwanya mbisubize neza ni uko abangaba uko ari batatu ni ibiganiro byasanga bamaze kwiyegisipurima longoma nuko rero ndumva uyu munsi njye waruzanye intushe nshyashya nagusaba yo kumpa iminota mike nasubiza ibyo bavuze bimekwa bitari ntabwo mbikinosa hari ibintu twese
wewe ntacyo ariko uhine rwose
icyo ngira ngo mbere ko ntekeye ubwoko ubushize gituma mu kiganiro cyanjye navuze yuko ikibazo gikomeye cyane gituma la problématique ethnique itabona igisubizo ni uko la vérité historique yacu uko bayipresenta abantu nk'aba ngaba aba ari ikinyoma la vérité y'ubu ngubu ukuri k'ubu ngubu nk'uko babivuga bikaba ari ikinyoma hanyuma la vérité des acteurs du gage ni ukuvuga abantu babirimo abanyapolitike société civile n'ukwanyu aba intoza nyine zivuga ku bibazo by'amoko ubwabo akenshi usanga ari abantu b'ikinyoma kigize umwuga niyo terime nakoreshejwe aha rero nagira ngo gisoma mbaze kuko hano gisoma turi intoza ziri kuvuga kuri iki njye navuze ko ndi umuhutsi mbivuze hashize imyaka 30 mbivuga mbo sebahire wavuze ko uri umuhutsi n'umufite narabivuze narabyumvise kandi mbona ko uri umuhutu mbo nuza François, François Gilles.
François Munyabagisha.
Munyabagisha, yavuze ko hari umugesera w'umuzirangende, yanga kongera najya umubaze, najya aze gusubiza. Niba umugesera w'umuzirangende hari umuntu cyangwa ari umutwe cyangwa ari umuntu. Ko nk'uko nawe yabivuze, yavuze ko ari umoko, yiba turuva muri ariya. Bivuga ngo ubundi w'umwiperezida uvuga ko uti ndi umwega w'umuhutu cyangwa w'umutwe cyangwa w'umututsi icyo gihe bibaye kompurite kandi umuziranyende w'umugezi w'umuziranyende w'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umututsi kuko bemera ko izo kategori ari inyarwanda nyine ngo uretse ko abazungu bagize politiki nubwo araza kukidusubiza ko sempa niba ari umugezi w'umuziranyende w'ubuhego ku munsi hanyuma musomeje yavuze ko atari ikintu na kimwe gusa ageze aho ngaho naho akamwe mu kutubwira yuko hari umunyiginya isekwa y'umunyiginya nyina akaba umuzigaba aravuga ati ubwo rero ati ndi umunyiginya w'umuziga hanaho nabwo nagira ngo mbigeho topics of separation nayomoze nawe nyine nk'uko buriya nimaje avuge niba ari umujinya w'umuzigaba w'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa w'umutwa w'ubwoko bwa gatatu icya kabiri cyerekeye umutsi uko yagiye kubaza ko ibya mutsi ko nabizanye avuga ngo itetera hano aravuze ngo ndi umutsi ndi umunyiginya w'umuzigaba kubera ko ni iserumu zigaba yari umunyiginya nyina ari umuzigaba none se kuki ngewe yanga ko mvuga ko ndi umutsi ngo nanjye nitege ubwoko bwa data n'ubwa mama icyo nacyo ukaraza kukisubiza hanyuma venuste ndagira ngo mubaze yavuze ko ari umwega ese ni umwega wo mu buhe bwe umwega w'umuhutu w'umutwe cyangwa w'umutwe icyo ni kimwe rero ku byerekeye la vérité des acteurs parce que vraiment c'est important hanyuma rero ese muranyumva
turakumva serivisi
niko nabonaga ntuza ntamureka
turakumva rwose nacyo
doko icyo gihe abantu bose baze kusubiza hari ku byerekeye François Rivière François yavuze ngo umuntu uvuga nk'ibi bya sirivesi ngo ubundi ngo yaba ari we wenyine ubivuga ngo bitavugwa n'abandi henshi ngo twamufata nk'umurwayi ngo kuko ngo binyibutsa ngo ibyo bavuga muri 94 ngo bica abantu bane 2023 rero ahangaha ngarutse kuri kiriya kibazo gisoma cya François avuga ngo avuga nyine François tujuru avuga ati kubitugo kumkaricho uiyumvira ngo hani byo mbona kabwo ko mbona ari cyane cyane ahubwo turaho ibyo mbona jisho nuko kuko bivuze muri 1900 byo nabo nuko barebaga nyine umuntu ukwatsa bakamwica akabati ni umuntu cyo kandi imotanye yaho biri mu zone azukareba ukwatsa ikintu umuntu akamwica ibyo ni byo mbona icyo mbona aujourd'hui nuko bare umuntu kandi kandi se muza kitese bakamenya ko ari umututi bakavugira generali umuntu niba yumugire kandi umuntu akamufata kwa ko ari umuntu bakamugira ministre ubuzo service bakaba bazi bamushinga ibintu bidafite agaciro ibyo nibyo mbona nibyo mbona kandi umva ibyo mbona nuko umwimbi w'ubutsi urimo tuvugana impunzi zigera kuri miliyoni majorite yacyo nta abatutsi nibo bakeye babuze nyuma bagira ibibazo n'ibibazo ibyo ni byo umuntu abaho ntabwo tupfa kuvuga mu cyuka nibyo abazungu rero nabo nibyo babonaga nk'uko nabigize babibonaga ndetse bakanabipima aha ngaha mubeshera abazungu ngo ni ibyamoko ngo basubira abirabura tusa none se kuri umusiyantifike natwo kandi tuvuga twanditse n'ibitabo ndetse nawe wize musomesha mwanditse ibitabo ko mwasomye abazungu b'ino aha ngaha nta mateka antropologike abanditsweho y'uburyo mwe mu revolisiyo Darwin etc berekana uko umuzungu yaretaga mbere uko yagiye aba muremure bagapima bakagira buti niba byanditse ku bazungu bene wabo si byo navuga gushize mvuga mu kiganiro mvuga ni hari ibyo byanditse byerekana uko abazungu b'abasikandinave basa uko bareshya uko imisatsi yabo uko isa amaso uko asa n'abarasiye uko basa kuki muguma kurusha kuyobya abantu ahubwo mukavuga ngo silivesitire ngo niwe ngo buri ngo ni abantu nkanjye nyine ngo
abanyakuriyengo ndagira ngo nkubwire rwose turaza ndakore kukomeza ariko aho ngaho urabeshye cyane
ugiye
ntakibazo reka wenda akorerwe abavandimwe mwe kandi mwibuke ko rwose ibiganiro tuzabigarukaho rwose niba ngombwa rwose ndimo ndagira nopfa kugira ngo menye aho turare ariko reka serivisi abanza arangize kamemo
twarangize ikindi kikamemo cyo kumenya amoko noneho gutaha tuka twazajya muri solisiyo nawe rero yavuze ngo abazungu ngo baturutse muri tanzania ngo ntabwo baturutse muri congo
tanzania na uganda
uganda na ok nabyo reka mbifate gutyo uretse ko atari ariko tubifate ko baturutse muri uganda na tanzania muri uganda naho hari amoko arenga 23 muri tanzania arabigeze kuri 23 kuki seho basaze ibyo bari roro banki niba kireya amoko abiri cyangwa atatu mashyashya yisimbuye puru reme murizo tukavuga naho urumva ibi rero bavugaga ngo amabagura ngo babazaga umutungo aha ngaha kempota mu ibaro ryabaye kuri za 50 babazaga umutungo umubare w'intara etc atande n'ubundi lerosheshe antropologike ni uko hano twavugiye morfoloji ariko ntabwo zagarukiwe kuri morfoloji abazungu bakoze rusheshe kuri za site nyinshi ni uko tutabonye umwanya banditse ukuntu babona abatutsi nyine barekeza nyine na morfoloji ariko banavuga ukuntu babona kiriroma yaho batandukanye n'abahutu n'ibindi byinshi cyane basanze efektivuma basanze abenshi mu bitwaga abatutsi aribo bari bafite umutungo mwinshi abahutu aribo bafite muke kuko abahutu barabacakara kuba abahutu barabacakara sitopure imyaka 300 biri muri bya bindi mbona urabyumva nibyo mbona kuba ubu ngubu abahutu barongeye mu rwanda bakaba barimo kuba bacakara ujuje tude nibyo mbona ntabwo ari vido esipuri ntabwo ari ibintu byo kuba umunyapolitike silivesitire ngo arashaka kugira gute ibyo ni ibyo mbona urabyumva n'ibyo mbona no ibindi bavuze doko ya abona kandi niyo muvuga ngo kuki ngo bayo umuntu akwasa ngo bakavuga ngo iki byose none se we niba wemera for example ko abazungu niba bija burabaho kandi ngira ngo urabyemeza ngafata ari ibintu bitirimba ko ugendera ute se si ukureba ko umwe asa yera undi akira akaba ajya gusa n'igikara hari ukundi buryo ubibona kuki wumva buretse gato uraza kusu kuki wumva yuko jyewe ntashobora kuba mu muntu nkurikije uko areshya uko asa uko yamatwe areshya uko imisaya ireshya nagenda nkavuga ntikubona umuntu ntabona umuntu ufite urabona umwirabura ukurikije ko afite za kofu black ukamwita
umwirabura
Tu fais tes choses. Kandi uri kiba kiganiro kiragumaho nibe ngombwa tuzongera tuve noneho utumve noneho yitonze fata umwanya wo gutekereza bose nongere nsubiremo nta kintu kitwirukansa ntibujije ko idebati cyangwa tuzayakomeza mu cyumweru gitaha tukazajya mu bisubizo nyuma rwose bose mwisantare nako mbona ku gifaransa bose mwumve mutuje mujye mureka umuntu abanza arangize hanyuma ahubwo dufate note none uzamusubizeho
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Bah, si on se montre, comment est-ce qu'on vit, pour la jambe, c'est différent. Et, on a dit, on a dit, et non, c'est toujours joli, c'est une ambition. Vous avez un peu de temps. Et un malheur, à quand il m'a donné le zéro, il y a un mot privé, c'est un mot privé, kudiringa n'ikibazo cy'amoko y'abanyarwanda gikomeye cyane ikintu cya mbere agomba gukora ni ukudekirira ubwoko bwe niyo mpamvu n'iperimesi kuvuga gukora za investigation ku moko y'abantu bamwe na bamwe mu mateka y'u rwanda cyane cyane kubera kuza 59 bagiye bagira role mu gushyushya abantu cyangwa gushyushya abatutsi cyangwa se mu kujwa role muri politike nyarwanda igendera ku kibazo cy'amoko nk'uko hari hose bagendaho ariko ibugenderaho ku buryo bukomeye mu Rwanda. Voilà, mbabaje n'abizoga ariko ndagirije aho ngaho je résume.
Birumvikana rwose kandi urakoze nshuti mvanzi y'umuntu rwose ndabona yamaze kuba saa yine n'iminota hafi 20 munsi zacu. Nagira ngo rero nsabe bagenzi banjye yaba abana bizi umusomere twamaze kumukerereza deja yaba Francois Munyabagisha we nta kibazo wabo baracyari ku manywa mugenzi wanjye Venuste nagira ngo rwose mbasabe ibyo bwana Sylvestre mwagiye mufata note ndetse nagiye nabona ibyo abakurikira z'imirongo kuko baradukurikira ari benshi cyane baragenda batanga ibitekerezo umwe aramara kuvuga ati aho twemeranywa aho ntitwemeranywa ku buryo rwose ngiye kubyinjiramo ngo nganire ngo mbigano byatangiye kirekire nagira ngo rero ndabona ariz umusomeza ateye urutoki rwose rwanda ariz umubabarire umunota umwe nturenze rwose kronometre isobanura ngo ndakupa mikoro yawe rwose ariko tubabarire dusoze dusoreza tube dutumbikiye angana ko gusoza ntabwo dushoje rwose dutumbikira angana uyu munsi noneho kwa kabiri gitaha twatumukurireho tugera duteye intambwe ku ntambwe ariko nagira ngo ndeke bwana Louise banza agira ikintu rwose atari gutoki cyane kugira ngo avuge umunsi umwe gutenga bwana Louise ijambo n'ibyawe
murakoze Celestine ntabwo ntindaho ni ikintu kimwe gusa Sylvestre yumvise nabi ntabwo navuze ko ntemera kuri uwo muhutsi nongere mbisubiremo ni wowe wiyumvamo icyo uri cyo ndakemera ndagifata uko ukiguze nanjye musomesha Louise nicyo ngusaba ni uko ugomba kwemera niba utakemera ariko winyita icyo ntari cyo nanjye ntabwo nzakwigira icyo utari cyo umuntu utari we nicyo ngicyo ndagezaho kugira ngo aho ngaho abyumve neza ntabwo nubaha uko wowe wiyumvamo nicyo n'uwo wiyita uwo ari we nanjye musomesha Louise rero kora nkanjye kuri iyo ngingo nibura wemere icyo umubwiye niba utakemera ariko ubyifata uko ninumva wongeye kunyita umuhutsi cyangwa ukanyita ikindi kintu mbivugire muri kiganiro abanyamaguru ntibabyumve njyewe nzakorera mu rukiko murakoze
rwose ndabona rwose ibyo biganiro bishyushye cyane ngaho ntegereza ko abantu barangwa no gutekereza kuko ndavuga mu kanya basije ari gikomeye cyane kuko tunyatuye tuye agaciro kayo kuko ingingo yatumye hapfa abantu bagera muri za miliyoni ntago ariho tugomba kuvuga gutya gusa ibintu tugomba kureba tukumva buri muntu ruhande rwe mu bitekerezo bye kugira ngo tuhe agaciro noneho nyuma turi gutera ya ntambwe nyine tuzangana ariko hano hantu kuri radiyo umuntu tugomba kumva ko tugomba guha ijambo buri wese agatanga ibitekerezo bye evidama kugeza ubu ndabona byagenze neza mwubahane birumvikana rwose hano mwese mwashimire ko iyo mutumvikana rwose ariko mugenda muri rusange atanga ibitekerezo bye uko abyumva abandi bakabimwubahira noneho abatwumva bakaba bariho bazafata imyanzuro yabo nimunkunde rero rwose twese ducumbikiye aha ngaha uyu munsi noneho tuzagarukaho iminsi ibihora gatoya noneho
wigitaza umunota umwe gusa nibyamira
ko batavuga ubwo
batavuga umunota umwe gusa turangiza dusoreza ndako ducumbikira hangana usoje rwose tuzoje rwose ara Francois zamanu yaje vuba vuba ariko
urakoze cyane reka mbanze Sylvestre ufite amashyushyu
nyine ni mu bufuki tapo
ufite amashyushyu yo kumenya ngo ubwoko bw'abantu nagira ngo nituya tuganira tujyageze no kuzamura intera yo kumvikana twakubwiye yuko ubu bwoko ari ngibwabwoko yaremwe n'abanyepolitike iyo virusi uwo mugera wamaze abanyarwanda ntabwo numva akamaro byaba bikimariye yo gukomeza kubyiyita nk'uko ubungubu njyewe maze gusobanukirwa nk'ibintu by'amadini nababajwe no kubona idini ryacu twararitakaje ku buryo gukomeza no kwitwa Francois babwize ukuri njye ni ibintu nkirana nabyo sinzi igihe nzabyipakururira ariko ngomba kuzabyipakurura atuka nta mwana wanjye nta mwuzukuru wanjye nshobora niba ari njye ngomba gufata amazina nabisigira noneho rero ku icyo kibazo cy'amoko ku icyo kibazo uhatira abantu ngo bavuga amoko ngo barimo y'abahutu n'abatutsi twakubwiye ko ari
umugira
sinumva ukuntu njyewe rwose nakomeza kujya kwihatira umugeri ikintu numva ko nta kamaro gifite nabyihatamo kubera iki cyakora pour ta curiosité nakubwira nti nuzasoma igitabo cyanjye uzasoma aho nkubwira ko sogokuru yari umugesera w'umuziranyende. Urumva data umbyara akaba umugesera w'umuparimihutu, wabyumva? Njyewe nza kuza kuba kwandikwamo ngo ni umuhutu w'umugesera, ariko n'ubwo buhutu bwanjye wowe ntubwemera, warabigaragaje, si wowe wenyine. Aho nyuze abantu bandi ku ishusho, none se bimaze iki? Bimaze iki kuvuga ngo uri umuhutu kandi abandi bakubona bakabonamo ikindi? Ariko wowe ugomba kumenya icyo uri cyo. Njyewe ndakumenyesha ko njyewe ndi umugesera w'umuziranyende. Nushaka kunyita ukundi, ubwo ni ukuva yuko uzaba ushatse kunyamburira ikote ryanjye ukanyambika ukundi wishakira. Ibyo ni wowe ubwo cyakora. Njyewe ntabwo nzirirwa nkujyana mu nkiko. Inkiko sinzemera, ntabwo nzemera iziriho z'iki gihe twarazibonye. Noneho rero nkomeze njye ku kindi kintu, kuko mu mwanya wari urimo uvuga mbabare rwose, nabonaga urimo wungikanya ibintu byinshi, ariko ibintu byinshi bimwe bitari byo. Kandi burya mu bintu bibi cyane bigica ibiganiro ni uko iyo abantu bungikanya ibintu bitari byo, ukurura abantu mu mutego wo kwibwira yuko ibyo urimo uvuga ari byo. None ikindi kintu nanone, wowe Sylvestre hari uwavuze ati ni Venusi ati mbona uri umunyepolitike. Niba koko nawe wibonamo umunyepolitike ukaba uri umunyepolitike, dufite ikibazo hano, kuko ahubwo hari ibintu tuzagenera kuganiraho cyane. Kuko twebwe tubivuga yuko iyi ndwara yatewe n'abanyepolitike. Noneho niba uri umunyepolitike ni ukuba yuko nawe ufite uwo mugera, iyo jene y'abanyepolitike bazikurura iyi ndwara iracyakurimo. Niyo mpamvu rero kuganira nawe kugira ngo ibintu bisobanuke bizatugora, ariko tuzafata igihe kuko ufite ubushake, tuzafata igihe rwose twerekane yuko abanyepolitike mugomba kwicara hasi tugashaka urumuri. Twamara kubona urumuri mukabona mukaza gufata inkoni yo kujya kuyobora abanyarwanda mutabafata nk'aho ari inka. Noneho rero ikindi kintu ndangiza ni uko uravuguta amoko yakoze amashyaka, nibyo tuvuga. Ariko warangiza ngo abantu baricaye, ndagira ngo nkwisanire ikintu kimwe. Nuzajya uvuga ko abantu bicaye, jya ubivuga nibyo abantu barapfuye. Ariko jya umenya gutandukanya, ntabwo ari abatutsi bica abahutu cyangwa bisha abahutu, si abahutu bica abatutsi cyangwa bisha abatutsi, si abatwa, ntabwo ari abo ngabo, ntabwo ari n'udutsiko. Ibyo bintu tujye tubigarukaho tubishimangire niko bimeze. Ni udutsiko tw'abantu bake biyitirira bakigira abandi bababona ngo bariya ni abatutsi. Ubu wajyaho rero koko ukambwira ngo Kagame n'agatsiko ke ngo ni abatutsi? None se niba uvuze ngo ni abatutsi, ngo ni ingoma y'abatutsi, ngo ni abatutsi bica abahutu, Kizito ni iki? Kizito noneho wavuga yuko atari yanditse mu mpapuro yuko ngo yaba ari umututsi? Uretse ko ntazi niba we ariko yiyumvaga, ariko niko byandikwa, niko bivugwa. None se abandi bose, aba bose bahunga bitwa ko bavuga ngo bemera ko ari abatutsi, barahungira iki? Ni udutsiko dufite ukundi kuntu tubona, tugakoresha ibiryo mu buryo bwa politike, tugakoresha kugira ngo tuhume abantu amaso. None tubona uburyo twitwikira igihu tumara abantu kugira ngo two dukomeze twikumire ibintu n'igihugu. Nibyo nta bindi, ntabwo nuko bimeze. Nujya kera abanyiginya ubushize twaganiraga na n'umwuzukuru wa Mashira, yiyemereye avuga ati mbere yuko ingoma y'abanyiginya iza cyangwa se mbere ikera mbere ku ngoma ya Mashira, nta bahutu nta batutsi nta batwa bari bahari. Uranyumvira na ubwo urabyumvise? Nyamara urebe uko we ahagaze avuga ati abahutu abatutsi ni ibintu byaje. Noneho abantu bakora politiki bagazana iyo disikuru yo guhanganisha amoko kugira ngo mu nyungu zabo za politike, abantu bamara kwicana bagazamuka banyonye politike bati mwabonye abaturage bacu badusaranye. Nyamara igisazi niho byaturutse. Hari umufilozofe wo muri Brezil yaravuze ngo umwami hari umwami mwiza uyobora abaturage neza cyane, noneho haza kuza umurozi w'amariba aroga amazi abaturage banyweragamo, abaturage barasara basaze baza kujya ibwami bajya kubwira baravuga umwami yavuga bakabona ngo umwami ni yasaze none bavuga ngo umwami yasaze baramusara naba ati umwami nave ngo ni umusazi umwami arumirwa aburi ayikuntu abyenza none ashaka kugira ngo yerwe avuga ati njye aba basazi ntabwo nashobora kubayobora none umugore aramubwira ati mva twamenye yuko hari ahari amazi banywa ari amazi yabo niyo atuma basara kuko ariko aya yacu yo muri pare ntabwo yo ni mazima none abwira umwami ati reka tunywe kuri ari amazi yabo turebe barayanywa umwami arasara nabi bwami bose barasara bahinduka none abaturage bati hantu mubona ko umwami yabaye muzima ati umwami yabaye muzima rwose none amahoro arahinda ibwo ni muri Brazil ariko iwacu rero ntabwo ariko bimeze iwacu zerenverse umwami arasara yamara gusara n'umwami arimo arakora politike yasaze none kubera none abaturage kugira ngo bajye amahoro bakajya kunywa kuri bya y'amazi arimo ibisazi uburozi bw'ibisazi by'ibwami n'ubwo ugasanga nyine barakoma amashyi n'ibyo nyine noneho bakicana bakamarana none si ubwo wavuga ngo ni abaturage ngo abaturage bamaranye oya ntabwo ari ibisazi byaturutse mu gatsiko muri ako gatsiko k'ibwami hejuru aho ngaho nibwo bumara abantu nujya muri repubulika ya mbere ibyabaye amabi yahabaye ntuzayitirira abahutu ntuzayitirira abatutsi ndabikusabye ntuzayitirira abatwa uzajye kuyashaka mu bantu bagatsiko kandi ku butegetsi ibyabaye kuri repubulika ya kabiri nabyo uzajye kubishaka mu gatsiko k'abo bantu kandi nta nubwo nakubwize iyo tuvuze muri repubulika ya kabiri niyamya abantu bumva ngo repubulika ya kabiri bakajya guhihanganisha abakiga n'abanyenduka ibyo ntabwo ari byo kuko ntabwo ari byo ni agatsiko nta nubwo ari n'agatsiko k'abakiga ni agatsiko k'abantu bamwe bazwi bafite amazina tubashyize ku rutonde ntabwo twarenga abantu 50 ndakurahiye muri 94 nabyo ibyo bintu abamenye ntabwo abahutu bica abatutsi abatutsi bica abahutu ni udutsiko tw'abantu tw'interahamwe tw'inkotanyi na n'ubu niko bikimeze ni udutsiko tw'abantu iyo ndwara
papa no guca mu ijambo abantu ngenzi
noneho ahubwo nimushaka ngo tuzajye usubukurira ahangaha ubutaha ko cyari gitangiye gushyuha cyane ko tuzajya gitangira ubutaha n'ishyu cyane hano rwose mu nkundi rwose dusize ahangaha hanyuma tuziraneho tubane n'ubutaha rwose nta muntu ubona ko kabiri gitaha rero tuzi n'ubara by'umurero rwose umubare rwose w'ibiganiro bishyuye cyane ndetse kandi nako binagaragara rwose ko mudukurikiye muri benshi murimo gutanga ibitekerezo binyuranye rwose dukomeze ahangaha ko tuzagira ngo iyo dukunze kuvuga tuti ikibazo kiri mu Rwanda kirakomeye cyane cyane ikibazo cy'amoko kimeze nk'ikibyimba cya kibyimba umuntu ajya gukozaho urutoki kikamurya uburoro twebwe dushaka ni ukugira ngo tuzagikande ahubwo rwose tugiturugunye rwose tugiturubike tuvanemo amashyira kirimo kugira ngo bivanemo nyine buri wese agira uburyo gusa kuzagutaka urambabaza agira ngo ku buryo bizagira ahantu amashyira namara gushyiramo avuga ati numva rwose mbohoye kugira ngo tugeze tuzageze aho ngaho urebe umuntu urimo ikiganiro ku byerekeye amoko nimushaka tuzabigarukeho utaha ndabona rwose bwana ntuza arimo gutera agatoki nk'uko abyara rwose ndabona rwose
mu ijambo ni akantu kamwe gusa
yewe
tubwire ubwoko bwawe
yewe ndabizi ko ufite h na t na twa ugenda ushyiraho rwose nk'uko usanzwe ubigenza kandi n'ubutaha uzagarukira umunyapolitiki w'umukuru wakomeje kwitwara nkawe tuzagufasha rwose uko umeze nta kibazo
uri umwenda w'umukire
mubwire ko ndi umwakagara mubwire ko ndi uw'amakara mubwire iki
uri umwenda w'umuhutu w'umututsi cyangwa
ushyiremo icyo ushaka muri ibyo bitatu ufite sindu munyarwanda natira bihakana niba tatye bihakana ubivugi
bo Venuste
uzahera kwicyo ufatisha kunyero
kiya ngo dusoreza aho ngaho rwose bwana Venuste nengo iza munyango hari cyo cyakubuga gindu kugira ngo dusoreza aho ngaho
icyari cyo ngiye gusa nagira ngo azakomeza ze ari umunyapolitiki ariko natwe twemereye ko tutaje muri iyo politiki yamo kututeme
Bumba kwa watu zogamu kutegeka. Kwa kwa kutegeka wa hutu kwa utara la gangu wa wako na ashwa pana. Unaondi mwanda mshaka. Kujina kwa na wazi hanu. Kukone haku tume kufikira na musangu. Turekira honga wango kufere hako ngo. Ili mbiyavuza na rizu msomesha. Biyavuza na fasamu ya wajisha. Ngo tuze ngo amina vila rangi. Ngo turekira ngo ya. Turekira ngo kose. Iji mtekire zo vitanduka nyibijose. Jisohoke. Nwa nwa tujia wadu huuriza. Tutahuza nina kiwazo aliko tujiki msabi vijara kukuburi wese ufiti yomnyumvi litando kajini yundi vizajira watu msiki chozo kivaka kiti subundi ayomoko silvestre uvuga ahari agara gara morfolojiko mani kijiyo se tuyamadi kini kivyo jikome ijara ese msumesha uvuga kona amu kwa waho kata gara kama nyekwanda matemana kani makicha na kani kubwa ya rako kama kama yama nyapolitike nako mkoso hei yama nyapolitike ese tuyenge guti Bara, no tujira unga. Mnyo kwa jisena wikira menu, ujira duge, jengu, uchukumbra, jengu, shakata. Urawona wanya kwa nawa wanaba te, kujira ngo, tumotu nyina tulazamuka, ya angazi, yugi unyakuri. Nakuza lero, mramu cheneza lego nao kwa kabili gita aero.
Kaweo.
Kaweo, mamu.
Kaweo.
Mwana kaome.
Kome na uta.